Ua faie se malienga le vaa o le vanga au le malo suria, o lo langolongoina le peresetene Bashar al-Assad, ma le vaa nga fauvale e tau fiai le tauai East Aleppo, a e tu umuli le fauvale ma o latou ainga. O le whengainga le nei, o le tū malo i se sae o le taulanga o Aleppo, ua lewa o nanonofo ai le fauvale ma ua faitau masina nei, o pomu mai le ea e wa alele taua Rusia ma Iran, lea o loo langolongoina le whainga malo a Bashar al-Assad. I malo au whaatasi na malo losi fina ngalo whaalia i nisi o li poti o loo taa ua ai le fasiotia e fitafita le vanga au Suria, o tangata sivili e au fia i fafine matamaiti. O le sui o Rusia i malo au whaatasi o Vitali Jerkin, maana i a whaalia ua le o toa iaise tūlanga le matia o tangata East Aleppo, ona ua toe whaaoa e le vanga au Suria, ma ua avanoa ai nei, mō fe soa swani i tangata olo ononofoa i.
Sirijske pravistu vostanavila kontrol nad vastochnom Aleppo.
The Syrian government has established control over East Aleppo, so now the stage has come for practical humanitarian initiatives. The population that remains there should not need to leave, but maybe there should be some civilians who do wish to leave from this destroyed city, but the military actions have stopped, so this very difficult chapter related to the situation in eastern Aleppo is now ended. It's ended at this stage.
Na faali e malo au fatasi nisi o lipoti o lo ta waile fasioti o tangata sivili, ai o taumu fai e soso la ese ina o taunu watu le vanga au wa suria. Ilona masina muli muli le tofi feilau tusi au o malo au fatasi, na saa unua tupua Ban Ki-moon, o se tūlanga le ta la feangai, le feoti o le faitau se la wafe o tangata i suria, ai le aise mea e fai e atunu umalo losi o le lorangi, ato ai ma malo au fatasi.
Since September, the Security Council has failed to adopt three resolutions that could have enabled a humanitarian truce, evacuation of civilians, and the entry of life-saving aid. I have said before that we have collectively failed the people of Syria. The Security Council has not exercised its preeminent responsibility with regard to the maintenance of international peace and security.
Le failau tusi o malo au fatasi tupua Ban Ki-moon. Ae na sili o na mamafa la fonga ale sui o Peretania i malo au fatasi Matthew Rycroft. Na ye sa unoa o le tūlanga o le malo Suria, Iran, ma Rusia i le tauale nei. Ua matua i longa i le sa wā ae maise i tangata sivili i fafine matamaiti.
This is a dark day for the people of Aleppo. Surely the darkest of the past 5 years. Assad's forces, propped up by Russia and Iran, have once again redefined horror. They have gone from siege to slaughter. Today, the United Nations has received reports that pro-government forces have been entering homes in eastern Aleppo. They've been going door to door, executing people on the spot. 82 people murdered, 13 of whom were women, 11 were children. None were terrorists.
Le suyo peretania I malo of atasi, Matthew Rycroft. O le awha I o tangata na umau I suria ai le I amataina le tauane nei I le ono tausanga ua mawae. E ovai le lua se fulma le lua miliona tangata. O le afao I latou ua sa ili la fitanga po ua sulu fai I si atunuu. E ovai le fasela wafe tangata ua maaliliu talu ona amata le taua I le ono tausanga ua mawae. Ato e whaoa e vanga aua suria Aleppo, ua te lele avanoa o le toe tūmaua Bashar al-Assad I le tofi peresetene ma whaawau lana whainga malo lea na afua mai ei le taua malitite. Aena ta ua le suio Amerika I malo au fantasi Samantha Powell, ua ia maua mōli maua nisi o tangata sivili, olo ola I le tūlanga mata umale fefe I sei unga e o ia I lātou, I lalo le pule a Bashar al-Assad.
A doctor named Muhammad Abu Rajab left a voice message. This is a final distress call to the world. Save the lives of these children and women and old men. Save them. Nobody is left. You might not hear our voice after this. A photographer named Amin al-Halabi wrote on Facebook, "I am waiting to die or be captured by the Assad regime. Pray for me and always remember us."
Le suyo Amerika I malo au fantasi Samantha Power. Olo te ena e le suyo suria I malo au fantasi Bajar al-Jafari, yet wa ingo sa wanga le military lana fainga malo. Na yeta ua le osofa ingo Aleppo, o se taua e fa'asa oloto ai le taulanga, mai fa'ala putupotonga terrorisi.
President, I firmly and 100% reject the allegations put by certain members of the Security Council in this statement, talking about acts of revenge, summary execution and terror waged against Syrian civilians by the Syrian government and its forces. As for our actions targeting terrorists, these are part of the prerogative of the Syrian government. This is not the fall of Aleppo, this is the liberation of Aleppo.
Ua faono na faia fai unga le fono le puipuinga po le Security Council la malo au fantasi. Awa se filemu ia maletuina po le tufaina fesoaswani I tangata sivili I Aleppo maisi vaeng o Suria. Peitai. Na te ena uma e Rusia ia nei fa'ai unga le fono. Ma ole peon si la fia ole military e Rusia olo olangolongoina le vanga auma le fainga maloa pasha al-Assad I Suria.